akachoka no utema chalabika emigaso jo musajja minji wamma bachala munjulira neje tuiteyo mutulaba omuntu alina omusajja tabula abasajja balina mota itambuza obulamu bwaffe kyenva mukwata nga sente mulenzi wange kabe mubi nze kasita mpesa yo ebirala toleeta Sajja kubaka choka no utema chalabika emigaso jo musajja minji wamma bachala munjulira neje tuiteyo mutulaba omuntu alina omusajja tabula abasajja balina mota itambuza obulamu bwaffe kyenva mukwata nga sente mulenzi wange kabe mubi nze kasita mpesa yo ebirala toleeta abasajja kale mubeewo mwessanyu ly'obulamu bwaffe ekitukakkanya ne kitutereza saavisi yammwe abasajja kale mubeewo mwessanyu ly'obulamu bwaffe ekitukakkanya ne kitutereza saavisi yammwe Chifugwa nume, nebo wakana karo malavisira Nebo wane sente nyingi, tezikolela tezizanya o Wani wachitu kakanya mchiala, na yenga chilina musajja Evi bituera gabia mpeo, umusajja ya linamani Nzene wensulili la mazite chinuma, kastamba numusajja kurusengiri Awa sajja, kare mubeo, mwesanyo liogula mubafe Chitu kakanya ni chitu teleza Savisi ya mwe Awa sanja Kare mubeo Mwesanyu liyoguna mubafe Chitu kakanya ni chitu teleza Savisi ya mwe Asanya wewe chitiwa kumomu saje Biro njivete vikuma Zane wanyi mbembele Tachinyiza Na ingo ya gara Honda bebwinta buka kwata kumulenzi wale Na utatu na ntitubitaga Ufetu singo kubamisina
Kamenyekero mwami wange
Atatakwalize